nze kimponyera obulungi akasana kanga akabana balya kajjakira ku ntoko muntu wabulamu bwange munnange kwa wabutwala tubeba fumbo kwatirwe chisomo nange omutima gwange uli mumaseyo jo wakusura omubiri kulieno nayo omutima wakutwala uli kunyanja na lubale yo je kutengejera zenkwagala lavu kirizota somutima gwange onya zikutwala zikulia kunyulo kufule choli
What?
mutumbi ya kuzuku.